In the book of Numbers, chapter 11, from verse 25 down to 29, that there was an episode of the coming down of God's presence among his people. Chineke badata bianoyere ndi ya. Hancha na tent. Ebe ha na bana tent. Dika aga si na bi adoration ground. Umuchukwu we dojue. God came down and moved towards Moses in Egenti. Biakute Moses. We maka para Moses. Moses kacha tara webia. Digo to I see no reba. Chineke choro. Farambakabia. Negenti. Umu Israel ju. Mana choro. Oya amuma ya webia. Ihe achọrọ ime bụ ka o si n'ime Moses otu esi akpa matches. Akpa matches amụnyewezi ọkụ na candle ndị ọzọ. He saw Moses as a candle that was shining. Mana ọ chọrọ ịmụnye ọkụ a na 70 other candles. O nwere other 70 men who were in the camp. And God wanted to transfer, or rather to connect them. Or rather, to transmit into them prophetic powers. That will not diminish the Moses' own ndi amuma junu noka. Madu 70 plus Moses tabiri na amuma. They were praising God. They were singing under the praises of Yahweh. Amen. Moses spirit was not only a prophetic spirit. Ike di nime Moses. Because what we are trying to do now is to do a program of tapping from somebody's anointing. You can tap from somebody's anointing. Amen. The Moses I'm talking about is here. Ebam ne kwekwa Moses onye amuma no n'etiti anyị kita. Joshua onye odibo ya nọkwa ebe ahụ. Ndị amụma nọ ebe a anaghị ahụ anya ka nkọ. And obi m na-agwa m na tupu isi n'ụlọ ụka na taa n'ike ndị amụma ga-efe gị. Ma ọ bụ na ị mepee obi gị maka ịgbara gaa n'ozi ọma sị, cut it off. Ihe mara na ọ ga-abụ ọgbatu uhie. Courageously cut it off. Ebe anyị nọ kịta, o nwego ndị kpebiri ebe ha ga-ejedebe n'ụwa ha. Level they have reached and the level they must not extend towards. O nwego ndị kpebiri ebe a, ihe ọ sọrọ ya mee, ha ga-agụdebe primary 6. Ha ga-agụdebe SS3. Ọ bụ ya wehe na first degree o endigo. I am appealing to such people who are here to allow God to move forward. God wants to do more things for you, with you, and through you. Tell your neighbor, God has not finished with you. God has not finished with you. Allow God. Say, allow God. Allow God. Allow God. Come on, allow God. Give God a chance. Give him another opportunity. God wants to do something for you. Allow him. Allow him. He wants to do something for you. If only you can allow him. And anything that will protect, or rather that will prevent him from doing it, cut it off.
Ọsọ ọba anya gị wụpịa.
Ọka gị mma n'ikpiri isi.
Ma ọ bụrụ aka gị cut it off.
Asị m mgbe a ga-ezicha ozi ọma a, ndị mmadụ na-abata ya. Ndị mkpirisi ụkwụ na mkpirisi aka a ga-enwe n'etiti anyị ga-aka nkụ.
Ọ bụla afọ gị ga-ebute, cut that stomach out.
Ọ bụ na ibo ọnụ gị ga-ebute, cut it off. Ọ bụla ire gị ga-ebutere gị, cut it off. Ị na-anụ ụdị okwu dị ụda? Okwu Jesus na-adị ominiri ka ominiri ya. Amen. Ọ sị, ọ bụrụ ụkwụ gị, cut the leg off. Bụrụ nwa ngwụrọ. Na a ga-ebunye gị wheelchair. Ma gị lụọ mbara igwe kama si eji n'ọkụ mmụọ. Ending. Gaa bụ n'opportunity. Obere ụmụaka ndị a ga-eji dapụ n'okwukwe ha. Dapụ n'ife Chukwu. Dapụ na ịma Chukwu. Kama ị ga-eme nke a, gaa were nnukwu okwute kedo n'onu danye n'ime osimiri. Okwute na-abọ mere stones. Ikedo ya, ị bịa n'akụkụ osimiri, ị daba n'ime ya. These are occasions Jesus will talk to us in a way that appears not friendly, that appears not compassionate, that appears not charitable, not lovely. He appears harsh. But that is Jesus talking. That we should be opportunities. We should be stepping stones. We should be ladders that people will use to climb to God. Na mmadụ na-eche gị anya, ife Chukwu agụba ya. Na ọ bụrụ mmadụ na-eche gị, ọ sị, ọ bụkwara otu a ka esi ife Chukwu, waka, banza, tụfịa akwa. Amen. Na ị kwesịrị ịbụ onye ọ ga-abịa enecha agụụ ife Chukwu agụba mmadụ, agụrụ n'igwe, agụba onye na-anọdụ ebe gị. Maka na ọkụ mma na-ekwu banyere ya, na ọkụ na-ada ebe ya, na ọ naghị anyụ anyụ. Ikpiri dị na ya, ọkụ anaghị elegbu ya, and ikpiri ahụ anaghị anwụ anwụ. Ikpiri a ga-adị ka Mishael, Shadrach na Abednego, nọrọ n'ọkụ na-atagbu ndị nọ n'ime ọkụ. God forbid. Alaki aye. Gbachapụ ya n'ize debere gị. Sị alaki aye. Amen and amen. Good. That's a good summary of the rest. Mgbe bata na ozi na first lead na ịkpọ aka. Ike dị n'ime Moses. Ike dị n'ime Moses. Ike dị n'ime Moses. Moses was a figure representing courage. Ya bụ na mmụọ Moses ga-abata n'ime gị taa. Maka na e nwere mmụọ ga-aba n'ime gị taa. Onye gị na-anọta ya ga-asị na mmụọ ga-aba n'ime gị taa. The Spirit is going to possess you. But unfortunately, I don't know what became of the 70 prophets. And the Bible said, after that, they stopped. Mmụọ nke ị ga-anata ma mbụ nke ga-eme gị, you stop. Ibu amụma taa, ịma mbụzi ya ọzọ. Ị na-asị na o were mgbe m bubere amụma. When I was in the charismatic. When I was in the secondary school. When I was in the primary, I used to see vision. Then what has happened now? I used to dream dreams. I used to prophesy. Then something is wrong. Whatever made you to stop that, you should stop that thing. That thing should be stopped. Amen. It's a matter of courage. Ihe mere m ji kwụsa mpụta ihe, ihe Chineke na-eme n'ime m. Ihe ahụ kwụsara, aga m akwụsazi ihe a. Ka Chukwu pụtawakwa ihe n'ime m ọzọ. Because many of us here are like the 70 that were in the tent. When they were coming,
They never knew they could reach the Moses level. Breaking in and say, you can reach the Moses level. Amen and amen. And how many of us here would wish to reach the Moses level? Moses was a man of courage. Moses was a patriotic man. Oge ono na be Pharaoh. Okwero na ihe uto na ihe mmadi na be Pharaoh ga-eme ya makata umunne ya azu. Because the Israelites were suffering. But Moses was privileged to be in the Pharaoh's palace. No be a zekono. A region for Yedriyama. Mana ni Yedriyama mero kocheza. Umu obe ye umunne ya. No be nkota na atafufu. That was why one day, if you are ready to have Moses' spirit, go along with me. One day Moses came out and saw an Egyptian embattling an Israelite. Oh Egypt, ne kemwe Israel opo. Amachanye your toy sina na. Obara no Israel amantibuye. Man o Israel wa wa meto Egypt aka enye ya nando. Makana na fu aka slaves. They were gathered as slaves. Moses wejere puta. We see akpokwa nka again. What is this? Akabi mene ya na ha anu anu. Moses. Bachanye ya pia yishina na. Sujie yon we vacha sand nie eba ebube ebo na baru munne yog Israel umu chiku umu ogbeye chiku na ha baba ha aka onye ga gbara ha ogu. Amen. Ezinuno oge anana no do ayi no. God is providing a Moses for that family. Ndị a na-abịa ka ha buo ka ha buo. Ika ga-anọche na-eji igbu gị. A Moses will come from nowhere. Or rather from somewhere. And fight for you. Onye a nọrọ ga-amara dị. Obesara ọrịa Moses. Moses just came with a passion. The spirit of Moses has a passion. Ọ na-akwa akwa. Amen. Other door. Moses was a vibrant and smart child of God. A ruddy boy when he was young. He was born during a time of assassination. He was born into a crisis environment. Many of us will think that we begin to enjoy life immediately. There are stages we must pass before we reach to where God says we must settle. Life is a journey, but God is the destination. So we are moving towards becoming who God says I will be. You must be who God says you will be. You must be who God says you will be. No matter what. You must be who God says that you must be. Obstacles will come. Frustrations will come. Oppositions will come. But God will lead you to the point of testimony. Amen. All that testimony points. Can each other by her? The spirit of Moses is the spirit of justice. Moses anahano eba nemebu mmadu, no matter who. Because if you are ready to catch that spirit today, after this mass, people will see you behaving somehow. And that's what's going on, hammer. Kegwe menka abidozi. In that case, mama, mommy, this thing is wrong. That woman is right. Daddy, ihe nwoke anụnwa anyị zutere ka eje wechie ya azụ. Your daddy may be the landlord or your mommy may be the landlady. The way they are handling tenants may be too bad. Today, after this mass, you can go and speak for the tenants. In Anuya, asọngị gbuo mama gị asọngị gbuo papa gị mana ị ga-agwa ha okwu a ga-ama na mmụọ ọhụụ abata n'ime gị. This Moses that God took his spirit. Maka Chukwu ga-enyecha dị n'ime mmadụ. O wee were osi na ọkụ na-ewu ahụ were mụnye ọkụ ndị ọzọ. Moses had an excellent spirit. And that spirit could not accommodate nonsense. The arrogance in the palace of Pharaoh, Moses could not tolerate. Ndị ukwu na ndị ihe dere mma. Moses had a spirit of humility. He was a humble man. Moses, when he was born, from childhood, could not enjoy life. He saw himself inside a basket by the waterside. Many of us were on the bed. Moses was sleeping inside the basket. Nankata. Nakukumir. Beaten by mosquitoes. Some of you may be at that level of mosquito biting. Some of you may be at the stage of living inside the basket. But I want to tell you that God will not allow you to remain in the basket. Okwu Chineke na-aga, you go Exodus chapter 2, you will see Moses inside the basket. Amara man or that he no can own a basket. But when God will move the way he will move, there will be a progression in your growth. Listen. When Moses noticed, let me finish his early childhood story. Because many of us here are still at that stage. Ihe to n'ọnụ. Mgbe a na-ewere oyiyi aka. Mgbe a nọ n'akụkụ mmiri. Mgbe a na-achụgharị. Mgbe ọ bụ esi ebe nke a baa gị ebe nke ọzọ. Ụwa na-atụ gị n'ọnụ. Ihe na-afịa gị arụ. O nwere onye ikpesara gị aghọta gị. The early beginning of a man. Job chapter 8 verse 7 says, though my beginning is little, my later days will be great. Somebody's beginning here is still little. Tell your neighbor you are still beginning. Tell your car, you are still beginning. You may think you have reached where you have come to. No. Today I tell you, you are still. You can be there, be there. By this time, in a no distant future, you'll be saying, I never knew I will be at this level. Moses had the favor, the spirit of favor. And this spirit will follow somebody home today. I've talked about courage when he had grown. After burying that man, because he was carried to the Pharaoh's court by Pharaoh's daughter, princess. Ihe niile a na-egbu ụmụ Israel. Nwatakịrị ọbụla amụrụ bụ nwa nwoke egbuo ya. Onye amụrụ bụ nwa nwoke egbuo ya. Afrana ka ị na-amụ nwa. The Egyptian nurses will surround you. Ịma nwaanyị ime na-eme. Ndị nọọsụ ebe ahụ okirikiri na-eche ka ọ mụọ nwa. Ịdịrị anya ime ọ na-aba n'ọnwa ịsaa na ịsatọ. Ndị nọọsụ ebido so eriwe gị. Pharaoh wee nye iwu sị, onye ọbụla amụrụ bụ nwa nwoke be ndị Israel si gbuo ya. A na-amụpụtara a na-emepe ya ụkwụ na-abụ. After a sign of manhood, pee, apịgbuo ya. But that Pharaoh nyere. The nurses came and had a meeting. Chineke ndị amụanya o. That their God is the living God. Amen. I want to give you a brief description of why people say, may you deliver like the women of Hebrew. Kim ka wan Hebrew. Dik am wan di me ba. Mwanu ko mwa in Hebrew. Gene be mo ka wan Hebrew. Delivering under mighty divine favor. That even your enemies should become your friend at the time of delivery. Ina mwa. Ma mosquito n'ebe ahụ abụla onye gị. Ma ihe ji ihe doctors, nurses, ọ bụrụ na eme mistake n'ihe ji eji ime, mistake ahụ atọ na ọ bụrụ gị ngọzi. O mecha ma gị nwa adịrị, nwa gị adịrị. Ọ bụ ya bụ ịmụ ka nwaanyị Hebrew. Kedu ka o si bata n'ihe anyị na-ekwu? Ndị nurses Philistines mee meeting si o. Anyị agaghị eme ihe Pharaoh sịrị anyị mee. We are not going to obey him. Let us have a covenant. We shall tell him lies. I can share a holy lie. Gwazia Chineke nke bụ eziokwu. Amen and amen. Anyị ga-asịrị asị gwa Chineke eziokwu. Anyị ruo ebe ha na-amụ nwa ka nyere ha ka mụọ n'udo. Ụmụ nwanyị ndị nurses ndị Egypt wee pụọ ọrụ. Nwanyị ọbụla na-amụ nwa gbaya around. Because in the Israeli history, they had a program on how to deliver baby boys. Ịmụ na side ebe anyị ka aka na-amụ nwa nwoke by luck. Onye mụọ nwa nwoke, hey! Enwego scientific ways. Ya nwoke na nwaanyị chọrọ ịmụta nwoke. Enye ha ezigbo ọzụzụ ya, ha so nkuzi ya, ha mụọ nwoke. Ịchọ ịmụ nwaanyị, ịchọ atịa ya ọfụma, ịmụọ nwaanyị. So abụghịzi tụmbọ ntụmbọ, trialọg. Ịmụọ nke izu, ọ bụ nwaanyị. Akụkụ anụ ọmụ ga-eburu afọ ime ọzọ. Ịmụ ahụ nke bụ nke, another nwaanyị ala ndị ya. Nke ahụ ka na-emechi imi. Naami, another one ala ndị ya. Ịpịtị mpịtị nkwete nkwete amụọ nke ahụ nwaanyị kwa ha. A ga m na nursery school program mbọsị Thursday wee fụ ụmụaka dịka o nwere nke echere na ha bụ triplets. Amarọ m n'ọsọlụ onye na onye na onye mama ha kporo ya bịa ụsara ana m ahụju anya ndị nkuzi n'ebe ahụ. Ebe a na-achọ nwa nwoke amụọ nke ọ bụrụ adrọp ya buru afọ ime ọzọ. Another one, nwa nwaanyị. Na be ndị Jew, ha anaghị amụ nwa nwaanyị by accident. Ha na-enwe program, akwado ya akwado. Ọ dị na their culture and tradition. Nọ mgbe dị otu a na mgbe dị otu a ka ọ ga-abụ di na nwunye nọ ọfụma, ha amụ nwoke. And ha ma ya, ha na-eso ya. Ha na-amụ nwoke. Pharaoh wee sị, agba ndị a nkịtị. One day they will dominate us. So si mezie onye mụ na na nwoke si gbuo ya. Ka ama ma ha ga-amụ nwaanyị na nwaanyị anaghị eji agha. Ka ọ bụrụ ndị nwaanyị ga na-agba odibo ka a ga-amụ ju. Ndị nurses a wee bịa meeting wee sị nọ. Pharaoh ekwuo na ya mana chi ndị a mụ anya. Chi ha dị ike. Onye ọbụla yere chi ha, yere ụmụaka ha aka ndị Jew. Chineke ha na-agọzie ha. Na gọzie ha ebe ọ dị ukwuu. Ha wee pụọ. Ofu na ndị ha yere aka bụrụ mama Moses. Mama Moses na-amụ nwa, ha bịa gba ya raụnd, yeri ya aka, amụọ odogwu a. Ọ bụrụ nwa nwoke. Ha fechasie Moses arụ. Kụ ihe ma mesịa, anyị emegokwe nke anyị. Ị mazikwa ebe ị ga-ezo nwa a. Zowekwe ya. Mama ya kụlụ nwa, gbaga n'akụkụ mmiri, jee na-ezo ya. Nwatakịrị na-etopụta n'ebube. Amarọ na o nwere ihe dị n'ime ya. Maka o nwere ihe dị n'ime nke gị nwa. That seed of greatness. That seed of the divine. That seed of achievement. That seed of breakthrough. That seed of leadership. That seed of dominion. Yeah, no one can intimidate. Ọ dị n'ime onye ọbụla. But your environment can promote it or demote it. Your natural factors can dwindle its manifestation or expose it for mega manifestation. O wezi mgbe Moses ruru oge ụmụaka na dị ma. Mkpọtụ nwatakịrị karịzịa. Mama could not hide him again. Kama ndị a ga-eji aka ha chọta nwa bịa gbue. Mama kuru ya gazuo n'akụkụ mmiri. One day, Ada Pharaoh be saru. We no no one eti. We si ke kute nwa. Come on, get happy with Moses. Ebu beju nwa iru. The child was laughing. Amen and amen. The child was smiling. Oh well, udochi nwa ga achi sogi mama zihi ge emia. That's why we are asking our mothers to be very very careful. Many women are creating generations of monkish children. Dịghị wee kpasuo gị iwe ka ị dị ime.
iburiwe na onuma na ezuzugari na yard ikon no toto ibamba na mbede ibadigi nkiti na abane ese ifiechi mbasi nko oza kata 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 ocha na ha digi niru. You don't know that the mood of the mother during the gestation period influences the mood of the child prenatally and postnatally. Otu mood get the kid ime ka nwa ga ha de ka ono na afo and otu ka nwa ha ga de mba ga mo ya amozi anwo si na afo ba ruru iruputa owa dika nwa ro ba pira nshi azoro guniru. And don't walk in a masu ye hi when we had him. Be careful. Okay, why did my bro get his jab masu ye hiwe? Another hair can wa. Habla kwa wa. Ne me haga had happy. If wa in a chioka chi, omor ana wa. The child automatically begins. It's an emotional issue. Amen. No matter how we are passing through a hard situation, don't transfer it to your child. Ndi mama na esekere oku, e bia ne ba na azu aha, ina ebi ibe ndi, igu na ekpebu onye oba na every time. E mana ga uka 6 na parish gi, na Mazia village na umu ada were meeting ta. Gu abo yisi umu ada, gi bo yisi Christian mother na parish, gi bo yisi nka na zone, gi bo ego oba ni no ni ikpe na oku na uka. Ana ha ho chi ni ru gi, eje August meeting. I can crawl to near Kuka Chuku. Dishing out commandments. Gayana de Jebena 10. From 11 to 12 commandments. Ikuchaya, I say, or Chora. A send the Gijan or Chitendin, the Nebendi chief Ninan on Obodo. No Kuana Kuku. And the Dime. Amosian, why is in Afo? Bono bombo dendo. It must be a woman like a woman because each other is a smiling child. What is easy from childhood? Suffer one rejection and car. Every time, that inferiority complex will catch the child. So, Ndikana among we bow. Idi Hadi Hanasha and Amwa by Gogan Alpha. Bar opportunity of an egging a wee well, so. Any iota of anger you exhibit will anchor inside the child. Part of the formation, the emotional formative stage of the children in the womb. Amen. 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 The photon systems have ears. Gynecologists and psychologists here would be agreeing with me. If you oppose what I'm saying, then man ego tari ego. So, chief, na no wine. Mbe nwa no na afọ ima na nwunye gị dị zime. Abụrụ gị ga na ama ikpe. And gị nwa bụ nwanyị dị ime, ma ihe ga na eme na dị happy. Amen. Ị ga prayer meeting ni so me praises na amụ amụ. Singing glory to the Lord. Hire. Ị na agbara Chineke nkwa. Singing glory to the Lord. Hire. Sire. Ire sire ina afia aka na afo gi ai singing glory to the Lord here. Hallelujah. And in the nurses in the antenatal program for my ID meba unu ga asue ha na nkwa ha bia ihe ga na eme mu ID ma na achi ochi. You begin to build the emotional immunity of the child. God can on afo amuzi anya oburu dika ogu mo wan mo nwoke. Ọbụrụ nwaanyị osi n'afọ chiri ọchị bi ụwa. Ọ dị mma ọnụnụ ụmụ nwoke afọ ya n'anya, ụmụ nwaanyị afọ ya n'anya. Mana ọ bụrụ ndị ụchụ ahụ esi n'afọ mụrụ. Ha! Ọha ncha bụ ụka anyị bịara taa. Whatever is imposed upon you environmentally, culturally, socially, politically, even emotionally, be wiped off today in Jesus' name. Asikwa nam ni ihe na esiri gi ike. Di we bejere bata. Iman say no. In on na kitchen, di anka na agba.
ọ bụ ndị na-ewere kichin ha na-esi nnicha. Eme na ndị eme. O nwere ndị na-ewere ebe ha na-anọ chari. You go na some part of the Niger Delta. Ebe a government kpara ike na a na-alụzili ha ụnọ kịta. Na-ege ntị. A na-alụzili ha ụnọ. Three rooms, one parlor, self-contained. A na-alụ ya. Mana ka a na-alụ ya ka ekwenu ndị ga-ebia. Na ndị niile bi ebe ahụ eji go mgbọ na bọmbụ kpuchie shi ha pịa. Were bulldozer kpopu akpụkpọ isi ha na akpụkpọ akwa ha. Were bidozie lụwazie ụnọ for who? Sị alụkwa nara gị udo na aha n'aha Jizọs. Alụchazie je chọta ijiji ka ha bịa biri ya. A na-asị ndị mmadụ jiri ya nwayọ, jiri ya nwayọ. Ha na-eme na ha were power. Ọ ihe sekọndrị dị nọ na Abambịa. Ndị ikwu, ndị ukwu, ndị ọgaranya. Sị na ụmụ ogbenye onye ka ha bụ. I will do this to you. I will do that to you. But na-ege ntị ebe okwu mkpara na mba. Maka na okwu a were ebe ọ ga-ere ọpịa ọnụ. Ị nọrọ na power dịka ụmụ nwoke na-anụ nwanyị. Nọrọ na power. Ọ nwoke nwe family. Ọ nwoke ga-ekwu nke na-eme. Nwunye ga-abụzi slave. Ị na-akpọ ya ụja ka nkịta. From ụtụtụ ekunye na bed. Ịbara nke a. Edoziro window. Kwa ihe fichara nke a. Mama ọ ga-echi. Akwụgo mị na ụna. Ọ bụ kwa 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 kwa. Come and polish this shoe. Kedu ije ọma? Ọsago moto. Asịgo m na ụmụaka n'ebe a bụ idiot. Ị maa na ebe papa. A bụ idiot. Nwunye gị n'izu onu gị. Ọ dọjị ya n'akụkụ ụnọ. Obi mmiri ọkụ anabịa ọtụ ugwu. Onye ndị be anyị na-akpọ ọtụ ugwu. Ọtụ ugwu a na-atụ ya. Blood pressure dị high. Na agaba anata. Onye ọbụla na-eche saịdị a ga-ezo ezo. Ụmụaka nke na-arụta ihe fichewa ọnụ ha. Kwado ka a ga-esi kenee mmanwụ natara n'ụlọ. Nwaanyị dị ime na tenshọn. A na-emezoro na-aghọrọ gị aghụghọ. And ihe na-anabata ka eziokwu bụ sọ mgbe a chara gị achị. Nwaanyị nke a ji ọ dị ebe a. Nwaanyị dị sụwa njọ dịrọ dị. Ị na-eti iwu. Ifu efu kọbụ webụ. Nwaanyị akọ na-egbu gị. E ji esiri ọnụ n'oge. Vice versa ogwe nwaanyị dịkwa otu agwa. But what I'm saying mbụ, ihe mere e ji hụ Moses. Nwoke na nwatakịrị ka nọ na nkata. Adọgharịa ya na chie. Ọ bụ ijere ga-atagbue. Ọ bụ agwọ ga-atagbu nwa. He had been surrendered to his God. Submitted under basket power. Na nkata. Mama Moses wee si Chukwu. Oye wem le, oye wem le, oye we ale anọkwa gị na. Bulie na nkata, tọgbọzịa. Maka na enweta ya na nwa nwoke ha ga-egbu ya gbuo nwa ahụ. Nwaanyị o ji ekwuru na amụrụ nwa nwoke. Chọtakwazị papa egbukwuo. So ha buziri nwa tọhara ya na chi. A bịara m ụka taa iburu gị tọhara chi gị. You will see what God will do when you are submitted to Him. I will not see my lifetime. I will give God my lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. Continue. When I give God my lifetime. Continue. He will take care of me. He will take care of you. We never, never let me down. When I give God my life. Amen. Somebody's lifetime like that of Moses. Because the story is around Moses. And God picked the spirit that was in Moses and distributed it. I am giving you the etymology of the type of spirit, the model of the spirit, the pattern of the spirit, the quality of the spirit, the species of the spirit that God took and distributed. The spirit that started from the basket, Nkata. And I prophesy upon somebody here, you started in a basket, but you will not end in a basket. You started from the basket, but you will not end in a basket. You must come out of the basket. You must. Amen. I must. Amen. Thank you, Jesus. Then, Odogu, Mneku Bayerea, when on and Katanachi watch. Ada Pharaoh, Imanewere can wag a jimaro, Ada Pharaoh, boyas. Man, Ada Pharaoh, when they are. What a chivari watch. Aposa kids, Umuntakirita Gromaka, Ewen Gonga Bimetaka. Here, we measure the level of the emotional hurts these children imbibed while they were still inside the womb. It being fan baptism. In a way, in Gamil, oh, and the Miriga was a Hachawagochi. And what do my meaning? I was a man, I wouldn't need to crack a gaffer in Niruha. Tupa was a miri. A man named Wabada. Oh, God, can an affo? Can of way I can't have a boy anime. Amuzaya cho magic. It's not magical. Even there another mama na church naturally obidoro na afu. Mama chi watch, nwa chi ba. Luke chapter 1 say na oge Mary biari ke na Elizabeth. Dari na Elizabeth. Ngwa ngwa Elizabeth sio na ngwa ngwa m nulo onu ekene Mary. Nwa na m na afu megini. Oh God. Manabu na veji Mary sinado baramba. Okwage. Cos so. But we won't. Mwa no na fo. Ama buruka agwo. Agwo e burumma. So I am encouraging mothers here. Oh, we can bulu nka ki je na tata. Mbi na eche na pasu gi iwe, ima nkupiem. E no na ya dudu aka na aba. O e no na bed, o he na agbo aso. Na eche uwa gi. In a boom, one half emotionally. I know Father Dota gone about Mosia, Happy Dose School. I check and think me magic. I'm not on a wiggy here, but remember that courageous spirit because it didn't move marker. Or don't know the name. I check a magic, maybe as an uncan the quiet. No, I catch out the way on all my camel. I'm on a boogie near an alpha. Obituary. Amen. 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 And the Tobodai, the Kita Yugulaka, where that they had, Niadero, who Padro. Why, it is the name on it, Chehagi Wesum. Papa de la Cana, Bego Niadero. Why, that's a situation, why you can't remember. You don't know how to manage things. Can't be rice, I had you with 2 cups of rice. Kedim boji wego. Aso gi rio fa ba one day. Rio no fa ba rice. Mam kem ma bna mama wuru no na. Obai television na ko ko pere 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 iche no ni weri ho na ikirite wo go na afu eba. Emotional hazard. Abu wo ke na ejiro we na ka op one go ji eji. O si ke ya ka ro mmaya we nata. Abai inta ka holism. Maka ona nata wan ya se Imege yesterday, Maya last week, today, Madam Mamunago, Kedi Hiji. We get possessed of my uncle Juche, Jeranata, do we me? On our fio, Amosem Waburu Wahala. O Dahan or Ronankata, Adafero Neaya, Obuyozbo. Amen. Then, if ever they were in the Madol. Ijeba Bocha suit. Not okay when he was suit. M manager nke neche ya anya omena fanna onwekwa onye ike okwu na uka gị dị mana ị ga-afọ ndị dị simple naturally nwere ọbụghọ ka ha bịa chịwa ọchị n'ọfis but that is their nature. Amen. Ehe mana ọma ifu ka a na-azọ ya azọ ewee ya ewu asị ka etinye n'ọfis nke a ọma nta aka nọ na-asị ka ọbịa ọza Lagos ndị ga-asị mba na achọrọ ife na Abuja bọsụ ndị isi ga-abịazi ịfụ ndị mmadụ anya onye ọbụla dị ebe ọ nọ ma onye nke nwoke ma onye nke nwaanyị nwere ụdị nechọ dị otu ahụ. So ihe ahụ so Moses kansel ya sokwa gị n'aha Jesus. The spirit that was in Moses. Ọ bụgodị na mgbe a na-amụ gị na mgbe a mụchara gị na mama gị wee sọchị problem mama gị nwee ewe ya na-akpọ prenatal healing. It is one of the highest level of divine healing. Ya ekpere ekpere banye n'afọ gị healing of the hormonal systems genetic healing abanye na agbụrụ mmadụ gwọwa nyanya agwọ gị di ya ọbụrụ sọ mgbe ị nọ n'afọ e nwere ndị ọ bụ nne ha oche ka a ga-agwọ first nne oche nwugoro anwụ powerful divine healing Chineke ebido na agbụrụ gwọ gị di ya gwọfete na nke gị ama mma ihe meziri onye niile na-abata serious ihu ya chake ọmụwazi amụ ịba na agwọ foto onye nke ahụ sị gwọfụta gị taa n'aha Jesus. Ọ bụ na iso ndị a iru ha gbachụrụ agbachu ị na-ata ata ijekwu na miro mama ị natago ya bụ mmụọ nsọ ichike n'ọchị mama ọchị ahụ ofe itili iru gị hallelujah onye a gị na nsị echike n'ọchị smile laugh be happy be joyful for the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8:10. Amen. Even ụmụ nwanyị ụfọdụ n'ebe a ita serious anadịghị ihe e transfer that mood is transferred mana I will joy ha ọbagodiri gị mba ise chief mo jiri nwayọ tata chief I have something for you. Amen. Ọbacha mba niile agacha ya ịtrap bọọlụ even footballers no matter how hot the ball dị oche ya obi pato ya n'ana ewe move ya forward mana ọ bụrụ na otu ahụ o ji wee speed bịa itinye ya ụkwụ pịam over the bar o jiri hot bịa tinye ya ụkwụ tapụọ ya butuo ya before you move. Amen. Hallelujah. Ewe mani bụ nwa Chelsea. Amen. Amen. Praise the Lord. Ị mana ihe na ụmụ nwoke sokarịrị. Problem here and there. Ụmụnne ndị obere ọ na-enete ha anya. Akwụrụ ụgwọ ụnọ ihe ga-agbakasị oge ahụ karịrị. Ahụ gbakasị badịghị ya gbakasị na gị nwa. Okay? It's only mathematics that minus minus na-abụ plus. Electricity minus minus ama nweta ọkụ. Ewe minus si wee positive. Minus plus ọkụ achaba. Ọ bụ nke nwaanyị ka o jiri isi nwoke trap it down. Ọnya bụ na-ebie na family. O mechekwa amakọ, chiari ọchị, rikọ, banye na moto pụwa apụ. Unu ewere moto na kpụrụ owu n'aka na apụ apụ. Look at this. Amen. Egwu anyị si n'ụwa na-eme ntụgharị. Anọsịa na nkata, abanye na palace. Maka na onye na-ata afụfụ ya, when two elephants fight, the grasses will suffer. Onye na-ata afụfụ mood unu ahụ bụ nwa nọ n'afọ. Maọbụ nke amụgoro amụ sef na-ekiri unu. The environment is too harsh for any emotional balancing. Why are that serious? Oh God, but on a correction. Why you me honka? Nka adro like this. Kwa. Every morning, every night. Came in ya. In a yochata. In a tochata. I forget. Pull out and on a yard. Nke a na-apịa ha na skuul ọ dịghị enough.
Ụmụaka egwu a na-atụ ha. Nke Chineke gọziri ịmara na nke a jeke bụ the tiger of the family. Dịka ịzọ, ịpịagide ihe, ihe ahụ ọ ga-eji nnọọ kagbuo ya. Mgbe ọ nwụzara si na ọ nke a bụ omume mara mma. Imagine na you have turned the snake into an earthworm. Agwọ bụzikwa idide. Mgbe ihe ọgụ ga-emezi ka ofe nie, he can come up. Egwu a na-atụ ya. Ya na ụmụ nwoke ibi eji ama ọ na-azụ. Ọma mbụ dịka ọgụ. Amen. Let me not go more psychological. Let's go into the preaching of the more. With this, ndị chọrọ ime ya ga-aghọta m kwuru. Ndị mama na baba yere ụmụaka unu aka. Make environment lovely. Make the environment cheerful. In the development of a healthy personality, the nature-nurture relationship must be cordial, must be beautiful, must be aromatic, worthy of dwelling. Oye bata n'ezinụlọ ụtọ ụtọ. Ụmụaka brain ha na-aha ike. Ihe niile dị ha na-arụ mmadụ ji aba uru a na-apụta ọfụma. Mana ọ bụla ebe papa na-egosi na ya bụ the tiger, mama na-egosi na ya bụ animal creature, na ya bụrụkwa ya na-agwa, ya bụ na-asa mmanụ, ọ ihe a na-eme na ya ada, ya luo n'ọfịs na ụmụ nwoke ndị ọzọ na-esegbukwere ya. Nwoke a na-anwụ ike na-enwunye gị, ọbata ọ sara ọsị akpakwa anya gịnị. Nwoke a na-anwụ, and the man crawl her in. Ụmụaka, the emotion will transfer to them. Family upbringing matters a lot. Ka anyị banye na nke Moses m na-ekwu. Favor, mma na ebube, ihe papa na mama nwa mụnyere n'ime ya wee pụta ihe n'ime nkata. Adam Pharaoh wee sikute nwa nke a na mma. Hey! Osokwa na ndị a ga-egbu na osoro na ihe a ga-egbu. Spirit Moses ahụ na-anụ Chineke kesere taa bụ spirit a sị na osoro na ihe a ga-egbu. Gịnwa ga-abụ ụfụ na ndị a ga-asị na isoro na ndị a ga-egbu. You are not among. I am not among. Sorry, owe ndị gụcha go ridi nta kpebie ka ha chọrọ ka ọ dị. I want to go outside the normal. Ka ọ na-aga with teaching. Kutie ekutere nwa osusu oyi ọnụ. How? Ekulie na a journey has started. Journey of life. Owe ndị si na village bịa township. Batazia na township e were of favor. Ihe ahụ dugotere gị ebe a. Afro maka Chukwu na ya. Ofu aka ha agaghị arapụ gị n'aha Jesus. Saa gọzie mụ gị n'aka ndị a si na nkata kupute gị. E wee jụwazịa onye ga-eche ya ala. Who will nurse this child? Nwanne mama Moses gbapụta sị, let me go and look for somebody to take care of him. I said, please do. We will pay that person. I ga na-akwụ ya ụgwọ. Ị na-ahụ favor? Ojede kpọ nwanne nwanyị bụ mama Moses sị, anti come. Nwanyị ka nọ n'ebe na-ekurugo nwa ya. Moses, I said, fichaa ya mmiri. Ebezi naanị ihe ọma mere. A na-achọ onye ga-azụ nwa a. Na-asị na osoro na ndị a ga-egbu n'ọmaka. Erudi boy. Okwu a ka a ga-ekwu n'isi gị na ndụ gị n'aha Jesus. Ekuru nwa, mama Moses soro. Ọ dịghị ka eziokwu, ọ dịghị ka asị. Ọ na-akụ ihe ze say, please help us to make sure that this child will not die. Your destiny will not die. Moses has a destiny. If you children of destinies, esiro ta ha egbu ha. Amen. Your destiny must be nurtured by a lovely parent. Ekuriye. Kuye mamia. Mamia. Sisi ke amanu. Ke no were iha ne me. Mama nuku. Ndi juu di egu. Let me stimulate. I know I meant. Because haman. Hache no breb mamia. Let me stimulate my system to know whether my breast can produce milk. Amaro no ago ko na ago. Maka amaro no mamia we problem. O make it aka, make it aka. See hey. I say try. O buru ọnụ nwa tie n'ọnụ ihe na ọ ṅụọkwa ala. Amaro na ọhịa akpa na ọhịa Chukwu kpara akpa. Moses was nurtured and brought up with the spirit of God in him. Do you know the child in your womb can possess the Spirit of God? Like John the Baptist was baptized inside the womb by the power of God when Mary visited Jesus in the womb, baptized John inside the womb. Power to power. Moses to potezie, mwichendi onyoburu, umunye bayambokburu. Have you come to kill us as you killed the Jews yesterday? He ran away. Let me follow the story very fast. I know the cause we have for cha exile. Ebon abo osondo. Osondo wiki in abo in haketa. Manu me cha. Iha anchugu sinega abo. O wala kwenye gebo chia. Unless kakia chuku adoro ya. Amen. One day, osiku ebon e cha toro na natana kuku ugu. Nekwe kwa oku ne wune nugu. Oku, fire was burning, but the grasses were not burnt. Moses had a voice inside the fire. He said, let me go and watch this type of drama. Melodramatic spiritual phenomenon. Kedu nke bu na oku ne ele, mana ahia na ele oku. Ah. Oku ba ahia mana ahia ele oku. Moses na ambagota ne nugu na ambagota. Oka na ambagota in Exodus chapter 3 in verse 5. The voice shouted, Moses, Moses, remove your shoes. For where you stand is a holy ground. Oku, oku ne kuku. Oku, oku ne kuku. The fire was talking. Then the power in the fire possessed Moses. That's why in Deuteronomy 4:24, in Hebrew 12:29, he says, I, your God, I am the devouring fire. I'm oku nerere. Akwam oku nerere. Oh, him bochunu. Moses, we be na kugo go see. Moses, he can go upon the elders of Israel. Tell them. I said, please, will I tell them that who is speaking to me? Or you tell them, I am who I am. Abumu yo yembo. Abawe, maybe. Amen. Unchangeable God, I am who? Always in the present, never in the past. I am. I am is the present tense. I am. The eternal now. I am. I am the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. I'm the God of your ancestors. Let my people go. They will go and worship me, the God of worship. Can you mean you can name back one name Moses? Amen and amen. On as the says the Lord. Eba can chalk I baragaba. He can't see any more come by any Moses. Will he keep an email man than ever? If you believe it, shout three hot amen. 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 Hallelujah. Moses was an ordinary man, an ordinary shepherd. Jimba was moving with his shepherd stick. Ike ahụ bara n'ime Moses banyekwuo ma na mkpa ya banye n'ihe niile dị n'arụ. Mgbe a bara n'ime Jesus, imete ọnụ uwe Jesus aka, ị nara ọgwụgwọ nsọ. Ọ bụrụ ọsọsọ n'aka ka ọ ga-aba m n'isi, ọ banye ozo ga-arụ niile. Ebe ube eji Nwachukwu ahụ. And God made Moses the Messiah of his people. Every generation must have a Messiah. Oh God, Natara, who can speak to Pharaoh? But one message I want to put inside your mind was, is that Moses was captured by God for such mighty activity when he was over 80 years. 80 years! About 20, about 30. He was not in his teens anymore. 80. So God can still use you.
I don't know how old you are. See, one nigga, you are not too old for God. Mechi akwa fuma, nasa na habu, okay.